Yes! Amani gote kamu chokola. Yempera jofuna.
Chudat!
Producer Wane!
Remix Wane!
Let's go! Bula mkutambu zampola nyo just in case. Tavo gera mbali akawani just in case. Tuzwazi wefu nastifayo just in case. Surini taka wakulali hamdulillah. Bula mkutambu zampola nyo just in case. Tavo gera mbali akawani just in case.
Walekumu silamu Mirembe nechiti wanjaga lisa buliomu Tewe pikira angashu kubato manyi ya tonde Weta cholo woza choma nyichi jukire tiba kugamba Onzi jukire vigambo vyomu kate mubuto Yangamba mwana wange sijigende kwa mpola nyo Chikugana kwe bomba nufumanga nukola nyo Mubanga nemizi sibu yomu chavera muno Aba mubanya kusunga na kunonya vyo basinga Boyamba kusivanji na basima wa muswaba Hevye funa pokia ule mikwano nengana Kwe kulepeza katona wa wamu nenono yo
Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah
Yeseri inga lukendo utambula buliomu Wamutambu zomu tufo soka nufuna pulani Umanya lukendo china bude chiko volina Chukuo kwede kasina chini inovuta kwawa Tumalanyo vude kusi Katunonye vya buka kendule mkutege kekube Rikende wakatonda Olomne kusandake visolo na avantu Ulio mumu ungerie kubatu nonye vya buka Kastinga tuwela vidente riake na navyo Tukulembe sobu chaine tusembe yo kusima Kujanyo kutusingo ne tusule balana Jasiti butama nyago wala na chikia kusinga
Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case
Subi mweni teka chisima wechikwata Neche kumize nechitola Ziru mache simira kubanga janyi vyo kuswala Newe mbasifunye katonda wange simu famu Ula mubuta mbula delange seno weya tonde Walio kukirira tewe ibala kwa muka Muli mafuno buka gano kudula Na dula jastinga era bidabi kuwera yabi kuja kwa Uyamba muntu muno chiraga waseru ganda Ato kwa galiza chisima chira chechirinya Kanonka isa kagongo mesa yesu sekumiaka Kwa ya gande ronda muto fayo justin
Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case Yo uswazi wefu nastifayo just in case Surini taka wakulali hamdulillah Ula mkutambu zampola nyo just in case Tavo gera mbali akawani just in case
Power Records. Oh my God, we're taking over. You can't test. Always be the best.
Bullet.